kenda mufu na seta gabari. Bari geba last name. Eno kapa yange na weto kumobile. Ya yao, you don't know, you don't know. Anja geza na nagira nige ya kazari bao. Shia yao, shia yao. Shia guda, taita, slim and
kale uina, uina liange. Ukute waguma kakasa change. Sija kuwa, yesi nanze. Na ya katono kenina, kariegwe. Kakata go.
Hose, hose. Nidibu ya mapibe hose.
Sondela mama, yisa, yisa, eneno mama. Wasa, wasa, nditande love, kipate gash, kichate mama. Izi ndonde nzanzenze, umlilo vuta malilo. Izi witate mafute, umsema unofuna.
Yeah. You see utandwe ndinalo for wena. Lunga ngendaba, lunga ngolwandle. Utandwe ndinalo for wena. Ludenza ndizithembe ukuba ndingakuvela. Apula ma eye, irome kusiza. Jinja kusiva, ja kubeliva.
Hosa, hosa.